Je. Allô. Big a smile, check it, come, gapi satu. Naku like me kuma kweni tatu. Digida, gidi nyasi, aga gwadu. Una ben pose, alafu na raru. Biga statue. Inua mkono, alafu cheza na mgu. Biga statue. Naku like me kuma kama tatu.
Simama kete, piga one leg. Tingiza kichwa ni kazi meshika gweze. Kispa kianguka na yo twende. Hapa ni kudance to banjo kama daily. Sipige makofu utachoka mikono itoma na utamis nyingi. Sipige makofu utachoka mikono itoma na utamis nyingi. Uno uno, bailando, umlando.
Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga
skiza mage.
Naku like me kuma kama tatu.
Goma na unikali unafanya ninu kika. Wabaki wa mitu sitwa kitu choma mavela. Jutini kesha tonka seta baki wa mehema. Na timimi ndo kadere saita baki mehepa. Na si cheki Nubaisha tubambo uneza rudi ya selekta. Lusta shika sana juma bebe wa mebeba. Moja mbili tatu cheki DJ shatu beba. Pull up selekta. Pull up selekta. Nubaisha tubambo uneza rudi ya selekta. Lusta shika sana juma bebe wa mebeba. Moja mbili tatu cheki DJ shatu beba. Pull up selekta. Pull up selekta.
Piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga statue. Naku like me kuma kama tatu.
Asisi city girl, and I set it for you. Lyoko na pretty girl, make breakfast for two. Nanbamba ukiwa juu, na unangandisha migu. Na ukichokeshwa na stool, tamaliza tu kwa pool. You want another one, come take it for me. Mebeba motherland, so you dig it for me. So you dig it for me, so you dig it for me. So you dig it for me.
Piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga statue. Naku like me kuma kama tatu.